waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Hogaamiyaha xisbiga One Nation Pauline Hanson ayaa taageertay hadal ka soo yeeray senator ka tirsan xisbigeeda Brian Burston oo ku dooday in waxa loo yaqaano multiculturalismka ama dhaqamada kala duwan lagu guuldaraystay. Senator Burston ayaa khudbadiisii u horeysay ee baarlamaanka ku baaqay in isbeddel ballaaran lagu sameeyo warbaahinada s b s iyo a b c da, isagoo intaa ku daray in loo baahan yahay in la abuuro waxa uu ugu yeeray shabakad warbaahineed oo waddani ah. Miss Hanson ayaa sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay khudbadii Mr Burston uu ka jeediyey baarlamaanka.
It needed to be said. And yes, the ABC does need to be pulled in the line. It is a broadcasting network for the whole of Australia. I'd like to see more of a balanced view.
Waa wax loo baahnaa in la sheego. Waa sax in loo baahan yahay in a b c da waddada lagu rido ama la saxo. Waa shabakad warbaahin oo waddanka oo dhan uu leeyahay. Waxaana jeclaan lahaa inay aragtiyo kala duwan soo bandhigto oo aysan cidna u eexan. Senator Burston oo hore uga tirsanaa gola deegaan, haddana senator cusub oo laga soo doorto gobolka New South Wales, ayaa ku eedeeyey warbaahinada dadweynaha inay yihiin kuwa dadka qaar u eexda. Wuxuu sheegay inay taageeraan waxa uu ugu yeeray siyaasadaha dhaqamada kala duwan oo dadka sanka laga geliyo.
The ABC's oppositional stance to traditional Australia has grown to include the two other taxpayer-funded public broadcasters. The Special Broadcasting Service, SBS, is explicitly ethnic mission.
Kasoo horjeedka ABC-da ee Australia-dii la yaqaanay waa sii ballaaratay, oo waxaa hadda ku soo biiray biir laba kale oo canshuur bixiyaasha lacagahooda lagu bixiyo, sida SBS-ta oo kale oo hawsheeda cad ay tahay, buu yiri, inay u shaqayso danaha bulshooyinka dhaqamada kala duwan. Waxaa kaloo u dambeeyey, buu yiri, telefishin dadka dalka loogu yimid loo aasaasay oo ah inuu ka shaqeeyo danaha Aboriginalka iyo Torres Strait Islanderka. Saddexdaas warbaahinood waxay ka eex xadan, buu yiri, bulsho weynta Australia. Senator Burston ayaa ku baaqay in la abuuro jannaal cusub oo matala, buu yiri, aragtida waxa uu ugu yeeray ummadda Australia ee taariikhiga ah.
A fair balance might be struck by leaving the minority ethnic channels intact while transferring funding from the ABC to establish a new channel that might be called a patriotic.
Si miisaan xaq soora loo helo, waxaa fiicnaan lahaa in jannaalada dadka jinsiyadaha sidooda loo daayo, halka qarashka ku baxa ABC-da loo wareejiyo in lagu abuuro jannaal cusub oo lagu magacaabi karo Patriotic Broadcasting Corporation ama shirkadda warbaahinta ee waddaniga ah, oo hawsheeda cad ay tahay, buu yiri, inay matasho danaha shacab weynaha Australia ee guud. Senator Burston ayaa ku dooday in nidaamka dhaqamada kala duwan uu guuldaraystay. Wuxuu sheegay in tirada soo galootiga iyo qaxootiga dalka yimaada oo aad u badan ay saameyn xun ku yeelatay ammaanka shacabka.
Carjackings, home invasions, flash riots, drive-by shootings. And of course, when citizens object, endless complaints under Section 18C of the Racial Discrimination Act.
Gawaari la afduubo, guryo loo dhaco, rabshado degdega, xabado laga rido gaari socda, iyo dabcan markii muwaadiniintu ka cawdaan waxaa loo isticmaalaa, buu yiri, xeerka midab kala sooca. Waxaa kaloo ka mida, buu yiri, dembiyo la soo abaabulay, habdhaqan bulshada liddi ku ah oo gaar ahaan ay ku kacaan dhallinyaradu, dadku tiirsan cayirta, xariga dadka qaar oo saddex jeer ka badan tirada guud ee dadka kale, qatar waqti dheer oo dhinaca argagixisada, iyo dadka qaar oo ay su'aalo ay ka taagan tahay cidda ay daacaddu yihiin. Senator Burston ayaa sheegay in inkastoo xisbigiisa One Nation uusan ku doodayn in dadka soo galootiga hal meel ama hal qaara laga keeno, laakiin, buu yiri, waxaan doonayaa inaannu yarayno dhaqamada aan isqaadan karin. Wuxuu sheegay in dhaqamadaas aan isqaadan karin ay caddayn u yihiin, buu yiri, kaysaska muslimiinta soo galay dalka Australia.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10-ka fiidnimo, ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app. Booqo sbs.com.au/xariijin Soomaali.